DatimSafi.com.
Usinione na jamini, yote ni kisa na mjua Mungu. Mungu anaishi ndani yangu, ndo nipae ujasiri. Usinione ninaringa, yote ni kisa na mjua Mungu. Mungu anaishi ndani yangu, ndo ananisitiri mimi. Nimeshapigana vita vingi, nimeshapoteza vingi, ila imani yangu kwake iko imara. Wamekwisha niwekea vikingi, mshawi nazi kafunja kasitini, ila nimeshindikana, nimeshindikana. Tena siogopi hata kwa hatari, siogopi hata kwa ajali. Halimbali uko nami, niko sambamba. Siogopi hata kwa hatari, mana Mungu wangu ni afanani, yeye afanani, afanani na binadamu, afanani, yeye afanani, Mungu wangu afanani, afanani, yeye afanani, 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 yeye afanani, Mungu wangu afanani, afanani, katofanani na binadamu, Mungu wangu afanani na wewe, Mungu wangu, oh, afanani, Mungu wangu afanani na binadamu, Mungu wangu afanani na wewe, na binadamu. Tena siogopi hata kwa hatari, siogopi hata kwa ajali, halimbali uko nami, niko sambamba. Siogopi hata kwa hatari, mana Mungu wangu ni afanani, yeye afanani, afanani na binadamu, afanani, yeye afanani, Mungu wangu afanani, afanani, yeye afanani, 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 yeye afanani, Mungu wangu afanani, afanani, katofanani na binadamu.